me say this now when I come at you. You saw them. Too much English, too much. No. Nani affairs. No. 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 No.
Lakini mavo spendi chakata lakini even kama una job so kama ublo tidat kasa bunyan boy na lean back missy talk too much
inani suffocate
missy him smooth kama wale my boy but don't rush missy juku bembeleza kasa buni na teleza kuteleza sikongu kwa nikenguka kwa ipi
inani
nyonga na sliding
inani suffocate inani affair
my chest venye tu madem wako on my case akiharuna ni bamba mimi nataka uni arrest unikunywa ka crest uniteke juu ya desk cha chini mimi sitaki kukuwe na audience ni suffocate tu ni marinate toy
na dai chuma flani tani suffocate na msho hata hame mimi nitamlocate kabaya mklasi saa zingine mimi ni rate bado naishi kwa mzazi so tupatane kwa gate haga like this body fit like this mbona sini hustler toto physically fit nikatia na mpesa ka huwezi niache please mi ubo nga revenue kani free exit
nani affair
maintain
nani suffocate nani nyonga
familia tu
nani suffocate nani affair
maintain
nani suffocate nani nyonga
familia tu
nani suffocate
baba black ship kizungu ateni lugha ya masoshi la bla bullshit kizungu na huna hata noti kimombo huku ghetto ni hasara kiburi mingi na umekunywa keki ya hashara black clutch tunabonga tu biashara lugha tunajua tu ni pesa shikana inani affect nina suffocate keta lini show I deserve a date kufika kwao tulifunga hadi gate ali get deep but ngoso yeah get nilikuja early nika come late kwa bed tulichoma ngwa ina bet dem ni player kwa ina nge aina me round ina
after ngoti patiana panti ya tihana ngoti kwa nilana saga saga zaga zaga paka tumnyama kwama kwama paka mate mwiko bado changa inakuchoke na bado sija kukukukumanga
wewe umeanza ku overdo.